ibyo bituma tudashira ho imazize n'urukundo kwe nibyo bituma tudashira ho zategereza nizeye icyo wafuze kizasohora zategereza nizeye icyo wafuze kizasohora imbabazi imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho imbabazi imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho zategereza zategereza nizeye icyo yavuze kizasohora zategereza zategereza nizeye icyo yavuze kizasohora
you are not man that you should lie. Lord, we know that many of us might have been deceived by our friends, Lord, whom we put our trust in. Some of us were deceived by our own family members. That sometimes we find it so hard to believe and to trust that you are with us, that you are holding us together. Lord, I pray that you open up our eyes today to see that we are surrounded by your love, we are surrounded by your mercy, we are surrounded by your goodness, your kindness, oh God.